Selo pili na Woza Matrix vare richimbira kati ndipe tuswa ugudela hune vhagudiswa vha ḓo wana hune ngudo dzo fhambanaho ubva kha grade ya vhuṋa u swika kha grade ya vhufumi na vhuvhili khathihi na thikhedzo ya vhabebi na vhadededzi vha songo tenda u pfukwa nga ngudo dzashu ubva kha zwiṱitshi zwa fumiraru zwa SABC u wana zwidodombedzwa nga vhuḓalo vha nga ri wana kha website ya tsolopili.org.za na wozamatrix.co.za. Mbekamushumo heyi vha khou iḓiselwa nga muhasho wa pfunzo dza fhasi, National Education Collaboration Trust na SABC Education.